Shanky supplier. Don't come.
Umuza the finger correction.
I wish. Hey, so just you as only one. I want you to buy the boy. I don't want to be done. I don't want to be like anchor. Let's begin now. I'm going to make a mood.
DJ Kappa, professional keyboard.
Kila kona kila mchamsi la mpya Anasebenza ele msi la mpya Anangata ele msi la mpya Mambo mengi kasha fanya msi la mpya Msi la mpya wana Soki nyonge mama 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 Kila kona kila mchamsi la mpya Anasebenza ele msi la mpya Anangata ele msi la mpya Mambo mengi kasha fanya msi la mpya Msi la mpya wana Soki nyonge mama Msi la mpya wana Tomizwa mti otomizwa Tomi Pasi tuende vuta panga Nataka nione medam Vuta panga Nataka nione Pasi tuende nione medam Nime misi medam Nione medam Nime misi medam Pasi nione medam Nime misi medam Nione medam